Olwaleero mukono tuwezeza abalwadde bataano. Omulwadde yasooka yalabika mu gwokutaano n'ajanjabibwa n'awona. Obukeeredde olwaleero tufunye abalala abalwadde bana. Eky'omukisa omubi ku balwadde bana bonna bwetwakafuna, omu yekka wetuzudde w'abeera era bagenze kumuggyayo. Naye abalwadde basatu tebannaba kulabika kubanga ennamba z'amasimu ze baateekako si ntuufu. Ate eky'omukisa omubi abasatu baabakeberera ebuyikwe naye nga ba kitundu kino. So tugezaako okutracinga gye baali bava oboolyawo tusobole kubafuna. Noolwekyo ab'omu community tubasaba mwenna mwambale obukookolo.